nyami hukra. Nyami hukra.
Auntie Rabe.
Nyami hukra.
Until I make you cry.